boni ndlela yikho mtoti iyasindlala uwe thixo ndingumboni ndingumboni ndlela ibumnyama ule thixo.